Listen up. This is DJ Kruger 254, the entrepreneur. Follow me on all social media at DJ Kruger 254.
On my own, I can siwezi na kutegemea usiniache kamwe. Nikiwa bado napumua, jina lako ndilo nitajivunia. Tena sitaki kitu cha kunikataza kuwa chombo chako. Sauti yako ikaniita, vingine vyote mimi nakata. Kiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe.
Yeah, boy. Mama kama si wewe zako za mchana na usiku. Hata kwa hili ninalolipitia, imani yangu ni kwamba litakwisha. Talizunguka rohoni siku sita, kama Jeriko ya saba litanguka.
Kweli nilijua It's DJ Kruger.
Hey, nilijua utaniponya ila sikujua ni haraka hivi. Baba nilijua utanifanikisha siku moja ila sikujua ni kwa namna hii. Mimi nilijua utanipa kazi ila sikujua ni acheo hiki. Baba nilijua umenipa huduma ila sikujua ni kubwa namna hii. Hakika nilijua utanifaulisha mitihani ila sikujua kwa kiwango hiki. Baba umenishangaza, umenishangaza, mana sikujua ni kwa namna hii. Nakiri umenishangaza, umenishangaza, mana sikujua ni kwa namna hii. Umenishangaza, we Yesu, we Yesu, sikujua kweli ni kwa namna hii. Umevuka matarajio, umenishangaza.
DJ Kruger.
Hakuna wakufanana na wewe, hakuna wakulinganishwa na wewe, hakuna wakufanana na wewe, na wewe. Hakuna wakufanana na wewe, hakuna wakulinganishwa na wewe, hakuna wakufanana na wewe, Jaire. Kwako sitoki.
We ain't stopping till we see heaven on earth.
Listen up. This is DJ Kruger 254, the entrepreneur. Follow me on all social media at DJ Kruger
254. Hakuna wakufanana na wewe, Jaire. Kwako sitoki, sihami, wendo my savior, my daddy. Kuna wakufanana na wewe, na wewe. Kwako sitoki, sihami, wendo my savior, my daddy. Hakuna wakufanana na wewe, Jaire.
Yeah. Wengine wanafanana, wengine wanafatana, wengine wanashindana na wewe.
Wengine wanafanana, wengine wanashindana, na wote hawana maana. Ni wewe. Nachojua wewe ndo unanijua, linijua kabla sijajua. Hey, umeondoa my pain, sina hasara kwako mimi na
yeye. Hakuna wakufanana na wewe, hakuna wakulinganishwa na wewe, hakuna wakufanana na wewe, na wewe. Hakuna wakufanana na wewe, hakuna wakulinganishwa na wewe, hakuna wakufanana na wewe, Jaire. Kwako sitoki, sihami, wendo my savior, my daddy. Hakuna wakufanana na wewe, na wewe.
If I don't know how to pray, please Lord teach me, teach me. Oh Lord, I want your soul, but if I don't know where to sow, please Lord show me. Oh yeah.
Asa nikifa moyo leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kunibariki itakuwaje. Ate nikikata tamaa leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kuninua.
sana kwa imani na ngoja. Ipo siku itafika.
Siwezi sema babu wa kujituma. Itwa ndugu la wama, mfano wa waliokwama. Mtu asiye na maana, wa kuchekwa kudharauliwa. Ila Mungu ana makuu Bwana. Leo nikipita wanaitana, sangoja na mimi niwaite niwape siri. Kweli ni kwamba bila Mungu mimi
bila
hamna kitu yani zero. Bila Mungu mimi
bila
sina ujanja. Debe tupu bila ya Mola. Msidanganyike nje mnavoniona. Sina mzizi wala mlozi, ina mtetezi tena yuagi. Yendo siri ya mikuna wiri, bila ya michali na sifurukuti. Iliitwa ndugu la wama, mfano wa walio kwama. Mtu asiye na maana, wa kuchekwa kudharauliwa. Ila Mungu ana makuu Bwana. Leo nikipita wanaitana, sangoja na mimi niwaite niwape siri. Kweli ni kwamba bila Mungu mimi
bila hamna kitu yani zero.
Bila Mungu mimi
bila sina ujanja yani zero.
Bila Mungu mimi
bila hamna kitu yani zero.
Bila Mungu mimi
bila
sina ujanja yani zero.
Wananiuliza mbona napenda Mungu, kutanifiaje?
Hold up. When I say pull up, you know what I mean. It's DJ Kruger.
I'm so beautiful, so wonderfully made. Oh yeah. I'm in it for you, so much I feel wonderfully cared. Oh yeah. Kama si Mungu kunipenda mi, no salvation. Kama si Yesu kunifia mi, no salvation. Wanadamu wana mapenzi chocha, chocha. Ukisha tumika mapenzi wisha. Wanadamu wana mapenzi chocha,
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 chocha, chocha.
Wananiuliza Kutanipendaje, wananiuliza mbona
one and only. The giver of life, he got to nanapa. See mama cause you kona mimi, you never let me go. Mipaka, yangu umeitanuli ambali. Even sky see your limit kwa ikibali. Hata, haters wana shangilia kwa ndani, umewa wina o. Sina kingine mimi najivunia, zaidi yako baba. Wana niko tuli nimetulia, we unagabaya. Hata wale wana nione usuda, shabaya ya mbaya. Watata taje mwamba umenifunika, ure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, papa.
It's DJ Kruger.
That's why I never, never, never fall. You got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall
down. Iteleza baba unaniinua. Jani tupa wala ujani jutia. Kamali toba zimeja agunia. Mkweli kwamba tu menirumia. Nge kulipa nini kama ungecha. Nilipeje mamoja moja. Mana hata ipumzi na yohut. Hakuna dola ingetosha.
Na kingine mimi na jivunia. Saidi ya kopa. Mana niko tuli nimetulia. Hata wale wana nione usuda, shabaya ombaya. Watampataje mwamba umenifunika, kure wakataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall in love. You got me where you got me. You got me where you got me, papa. You got me where you got me. That's why I never, never, never fall, never fall, never fall.
How many? How many? How many times I leave, Baba? How many times?
It's DJ Kruger.
Baba. How many bodies she has story? How many bodies she has story? That somebody kill her. Mungu, baba unampa mwema juu ya maisha yangu. Jina la Yesu na nguvu kubwa. Umenitoa mbali, baba. Umenitoa mbali, baba.
Umenibadilishia story. Umenibadilishia story na tuangalikiwa. Umenibadilishia story. Umenibadilishia story na tuangalikiwa. Katika safari ya maisha haya sitakuwa peke yangu hata siku moja. Yesu anatembea nami popote niendapo. Mwingi wa rehema hutuokoa na dhambi.
Umenitoa mbali, baba. Umenitoa mbali, baba.
Umenibadilishia story. Umenibadilishia story na tumbarikiwa.
That's why every day I'm looking for you. You buy job anyway, there's no one like you. Hey, yeah. That's why every day I'm looking for you. Yeah. To pop anyway,
it's DJ Kruger.
Maisha yangu yote mimi nimekuona. Ukikam through for me. Ukikam through for me. Maisha yangu yote mimi nimekuona. Ukikam through for me. Ukikam through for me. Yes, ukikam through. Ukikam through. Yes, ukikam through. Ah, ah, ah. Ningecheka sana jumali nilikuwa nilikuwa chini sana ungenambia ningefika hapa ningedhani unanidanganya jumali nilikuwa nilikuwa chini sana kuvumilia mashida kila siku familia ukweli tulikapitia kila siku kulia madharau ilikuwa kawaida maadui wakitaka kutuinda aibu kila siku kutupiga mashida inadunga kama mwiba lakini Jehova akaingilia kati oh Jehova akafanya mikakati lakini Jehova akaingilia kati oh Jehova akafanya mikakati meje sijui nianzeje Jehova ameni toa mbali ai sijui nisemeje sijui nianzeje Jehova ameni toa mbali ameni toa mbali ameni toa mbali Jehova ameni toa mbali ameni toa mbali ameni toa mbali Jehova ameni toa mbali Mito amenivukisha, amenipigania vita Baraka zimenyesha kunyesha, hadi kumefurika
mwema, nitakuwa sawa. Hakuna anayeweza kupangua alichopanga Mungu wako. Hakuna anayeweza haribu alichopanga Mungu wako. Mungu ni mwema tena naweza, yeah. Mungu kweli ni mwema, alichokupa tena talinda, yeah. Mungu kweli ni mwema, hawezi kukuacha uwe failure. Tafanya njia pasipo njia, yeah. Alichokupa tena yeye atajibu. Hakuna kile kitamshinda, yeah. Hata kama unitaki mema, nitakuwa sawa.
It's DJ Kruger.
Nitakuwa sawa. Hakuna anayeweza kupangua alichopanga Mungu kwako. Hakuna anayeweza haribu alichopanga Mungu kwako. Mungu ni mwema tena naweza, yeah. Mungu kweli ni mwema, alichokupa tena talinda, yeah. Mungu kweli ni mwema, hawezi kukuacha uwe failure. Tafanya njia pasipo njia, alichokupa tena yeye atalinda. Hakuna kile kitamshinda yeye. Wanapenda siku zote wakikusema hakiwezi enda mbali wewe. Wanapangufe mapema ila Mungu hawezi kukuacha wewe. Endelea kupambana, songa mbele, alo na nguvu ni Mungu peke. Jipe nguvu siku zote usichoke, ukimwomba atakupa yeye. Alimupa Adamu mke Hawa, akampa na Sara mwana, akaponya tena yakafufua. Anaweza, anaweza. Anaweza, Mungu kweli ni mwema, alichokupa tena talinda. Mungu kweli ni mwema, hawezi kukuacha uwe failure. Tafanya njia pasipo njia, alichokupa tena yeye atalinda. Hakuna kile kitamshinda yeye. Hata kama unitaki mema, nitakuwa sawa. Hata usiponiombea mema, nitakuwa sawa. Hakuna anayeweza kupangua alichopanga Mungu wako. Hakuna anayeweza haribu alichopanga Mungu wako. Mungu ni mwema tena naweza.
Furahi sana. Tatizo la kazi jamani linakukwaza sana. Kukicha utapata kazi.
It's DJ Kruger.
Sana, sana, sana. Mwisho wa siku kweli utafurahi sana. Wakati mwingine Mungu anakujaribu tu, oh, aone imani yako, aone uaminifu wako, aone utifu wako, apate utukufu kwako. Aone imani yako, aone uaminifu wako, aone utifu wako, apate utukufu kwako.
Sana, 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 sana.
Utafurahi sana. Mwisho wa siku kweli utafurahi sana.
Yesu anatengeneza,
anatengeneza ushuhuda wako.
Listen up. This is DJ Kruger 254, the entrepreneur. Follow me on all social media at DJ Kruger 254. Four.